TS Records. Back again, kicks for revolution, Anto style the king. Napokeneza kizazi cha hardcore, yamina ni mulika macho. Pick up my people, I'm now talk to you. I hope you get me loud and clear kwenye air. Na add more pressure, Napozi apply his sound. Apply big deal, keep apply to your lifestyle. Napozi survive when I'm solving this game. Never ask who is the ruler, ni keks and now yeah. Never prove wrong, ama wanda tu kuma na kachiba tu ifahamu. Wana shtumu dili, Napozi mulika nuru. Namulika nikikosoa na dhibitisha wapinzana kikanusha. Kwenye harakati za kukijenga kizazi kilicho potoka. Wana harakati na yeshimu huru wa maoni. Na miza peace and love, odi zako si zangu. Nasifia kinacho mfuraisha, cause you can't analyze something ever experience. Utamu wa sali kaulizi mlambaji. Keks kiongozo wa vipofu, mwanga walio gizani. Mkufunzo wa jinga, jipandishe ni kushushe. Kubali kufunzo, katai kulisha ujinga. Napendeleza mapinduzo, mikazo wa pinzani. Vute ni kuvute gurudumu, Napoli sukuma mbele. Basha kubali marasta jama, play Hector, Hector. Wanapoeneza injini, game ni gangster. When I'm spraying my African culture, culture. Experience teacher is a good teacher. Stop your unbecoming conduct while I'm the teacher on duty. Nataku wapa knowledge, mana spend ku revenge. Speech za kuteach mkuzi feel hamwezi doge. Za kuwa encourage na si za kuwa discourage. Wapata skills come ko get it. Wanasema new technology. Tunacheza na hizi psychology. To bring challenge kwenye hizi college. Knowledge no apology. Hip hop sika temperature kwa juu by nature. Hip hop ipo ilikwepo na itazidi kwepo kama niko.
Hip hop maniko na ipo kwa damu. Madia natambua kwangu hip hop ni damu. Hip hop maniko na ipo kwa damu. Madia natambua kwangu hip hop ni damu. Kama wapenda hip hop mikono juu. Kama wapenda hip hop basi mikono juu. Hip hop maniko na ipo kwa damu. Madia natambua kwangu hip hop ni damu. Hip hop maniko na ipo kwa damu. Madia natambua kwangu hip hop ni damu. Kama wapenda hip hop mikono juu. Kama wapenda hip hop basi mikono juu.
Hey! Wana ya kiuka maandiko maagano majukumu na ya saliti. Maisha pokeze ana kijiti. Kutaku nijua kiundani. The same as carrying out investigation. Pretend to be a witness while huna evidence. If you want to find me deep I'm the hip hop rapper. Sound bados na wamshelo lala. Muda hauruhusu hata kiduchu. Mshe wa sisi welambe mikono mitupu. Inafraisha kona wapinzano. Kitazama na jicho la ushindani. Wajende one napo jenda kipeperushe bendera ya ushindi. Ishara nipo kileleni. Wanapo zuluma kili na mawazo. Kati mindo na pigi opato. Bado wanakiuka haki ya mtoto. Kiongozi wangu wa kesho. Epusha